suis gênant.
Bajya bavuga ko ndoga abandi ngo ngi kuzimu nyamara bavuga nk'ibyo n'abatazi uko bikora nubona byanze ko nkureka isigirange impaka gupfa nuko namenye kare ko muri seze ntayaguhiga ikiriho ni la vida loca fashwe nk'icyana cya gorilla muri gorilla games ni dollar Vakujitichi nibija Yeye, ikotomo nini jihinika Ibikubo byanshu hizu mutwe Dimuburyo hebga wikenda iwe Narate zendari yawe Milioni zitabalika Kumichi no tumini ibiri Zamuri bendera jawe mubichu Giruko bikorwa buri bitego na corne iturize rwose urebereze down ntabwo uzicuza nyemeza utegane inshuti n'umuryango ferwa fayaraje irabinoza ngo dushime uwakoze kurusha abantu oh bitunabikuzemo